Shalom, shalom, shalom. Awurade asomdwoe firi nyame agya, nyame ɔba, nyame ho kronkron. Ɛnka wiase ne nnipa nyinaa, kanka Kristo akyidifoɔ, Kristofoɔ a yɛsom Awurade na yɛhyɛ Awurade anuonyam ɛfiri yɛn nkwanna ahyɛseɛ bɛsi ɛnnɛ kɔsi ɛda yi yɛma Awurade din ne kɛseɛ so. Anɔpa yi mede anuonyam hyɛ ne kɛseɛ ma onyame a wɔbɔ soro na wɔbɔ asase. Ɔno ɔtumi ne ahoɔden ahenni ne kɛseyɛ anuonyam nyinaa ɛyɛ ne dea mfinsa mu mfinsa. Mekyia Kristosomma yi nyinaa ɛna anɔpa yi na mekyia yɛn sɔfo panyin Onyankopɔn ayi no awie mmerɛ yi mu sɛ wɔmfa Israel nkɔ bɔhyɛ asase so te sɛ Joshua apostle ɔwusu nkwantabusa bogyako Origins of Christ yɛ nyinaa yɛn papa a ɔdi anim na wɔkyerɛ yɛn nkwagyeɛ ɛkwan ɔne nabedi akyire apostle John Maxwell Dazi ɔhwɛ akyire na ɔbɔkyi dɔm ɛne apostles akɛseɛ mmiɛnsa Awurade nam nadom so dɔm ama yɛn Origins of Christ mu nyinaa apostle Samuel Donkokwani na ɔwɔ Kumase apostle Ansasapon a ɔwɔ Newtown na apostle Anite a ɔwɔ Ifinya ne original asɔfoɔ ɛne asoromo akandifoɔ nyinaa elders deacons and deaconesses nyinaa Awurade asomdwoeɛ ɛnka mu nyinaa ɛnɛ anɔpa yi original branches nyinaa baabi a wɔ a wɔteme nka sɛ wɔwɔ fie wɔwɔ store adwuma mu baabi a masɛm ne sɛ Awurade asomdwoeɛ nka ho Pastor Boat nie Origins of Christ Ashama Branch House of Grace mene me presiding all the elders of Oriama nkwa ɛde Awurade asomdwoeɛ ɛma mu nyinaa anɔpa yi mede Awurade ase sɛ yɛma ma kwanya sɛ mene wo nkasa kakra ɛwɔ yɛn som ɛkɔsi ada yɛne anɔpa som yi mu menkyɛ ho koraa no mene wo kyɛ Awurade asɛm a yɛde amede ato soɔ ne sɛ the Lord will look after you pii kasa na meka sɛ Awurade ɛbɛhwɛ wo Awurade ɛbɛhwɛ wo ɔdɔfoɔ akyinnye bi yɛne ho sɛ yɛwɔ ahohiahia mmerɛ mu yɛwɔ ɔhaw ne amanneɛ mmerɛ mu ɛnyɛ abusua baako bi ɛnyɛ ɔman baako bi na mmom wiaseafoɔ no nyinaa yareɛ kɔdeɛwuo COVID-19 anaa coronavirus ate asete wiaseaman nyinaa ɛkum mpempem no ara aka mpempem no ara agu ɛdan mu ɛna ɛgu so ɛtrɛ ɛkorɔ nanso ɔhaw ne amanneɛ berɛ yi mu ne Awurade de atoma ko sɛ memfa ma wo na ɛkɔsie da anɔpa yi ɛne sɛ Awurade bɛhwɛ wo baabi biaa wowɔ na wode wo ho ato Awurade so na wode wo werɛ ahyɛ Awurade mu he will surely look after you Bible ma yɛte aseɛ sɛ ɔyɛ onyame na ɔtumi adeɛ nyinaa hyɛ tumi ne ahoɔden nkwa ahenneɛ ne nyinaa ɛwɔ ne nsam na nea ɔpɛ biaa ɔtumi yɛ sɛnea Bible saa na na ɔkɔ sɛ Sodom ne Gomoria na ɔfa Abraham akuraa ɔhyɛ Abraham bɔ sɛ ne yere aberewa na ɔno akɔkora bɛwo na ɔmogyedie ani afra na ɔkaeɛ ɛsɛ mene honam nyinaa nyankopɔn biribi yɛ me yɔna biribi wɔ hɔ a mentumi nyɛ ɔdɔfoɔ nea wɔdwene ho no nea ato a yɛmhyehyeɛ no nea ama watɔ ba ha no anɔpa yi ne bae sɛ mebɛka kyerɛ sɛ the Lord will look after you Awurade ɔbɛhwɛ wo ɔka ame ma me ame papaa Awurade ɔnhyira wo na ɔntenanim mfa nkyerɛ wo mene wokɔ Awurade asɛm mu ɛfa asɛmpa no afiri Exodus chapter 15 verses number 26 verse we pe ɛna mene wo bɛgyina so verse 26 no nko a Exodus 15 verse 26 na ansa na no mɛka verse 26 na mepɛ sɛ wote m'asɛm no ase yie nti mene wobɛhyɛ aseɛ afiri verse 22 na mede akɔduru 25 na afei yɛda makoma so yɛ 26 no mene wo akan ɛyɛ berɛ a nyankopɔn nam Mose nsa so kɔyi Israel ma firi Misraim nkwafie mu na wɔde wo dii ɛserɛ so atutena saa bɛyɛ mfirinhyia aduanan no mu Bible sɛ ɔnsare so mfirinhyia aduanan nantie no mu no ɔhaw ne amanneɛ bebree ɛtoo wɔn ahohia ne kɔda na ne ateteɛ bebree ɛtoo wɔn na dodoɔ no ara no sɛ ɔhaw ne amanneɛ ba saa a na ɔmodoma no bere nyinaa kɔsue Moses so na Moses nso de n'ani bra kɔsue nyame so na Moses kɔ nyame anim kɔbɔ mpae a nyankopɔn nam ne dom so ɔkyerɛ Moses nea ɔnyɛ a ɔhaw no ɛbɛfiri hɔ na ne man anya asomdwoe ne ahotɔ tete sɛnea ɔhaw ne amanneɛ ate asete wɔ wiase sisi a yɛadeɛ ne wɔwuo ayamhyehyeɛ ne kɔdaa na obi a wɔ nea ɔka social medias amanpanimfoɔ ne generalist doctors obi a wɔ nea ɔka yi yani a yon jidi wo Kristo Yesu muno ye di anise ye de kanya sem achile erade na ono wamaye remedy anase wamaye ojie anase wamaye kio wamaye ayawisa nyanya sumjie enunti erade beshe yen muma yen kanya kuma mtu yen yem na yon koso na yon mpaye nti izwa maye na msare nesu na after say omo free kokoko na no yankopon di misdim for so ma won no ma e pono be mene misdim ni omo ponko so tifu nyina na Moses nini aba me yam fam pinti na omo to nyimu yi yankopon aye no eno achi omo to free pono no omo ko omo ni ma be ye nansa a omo na mo kwan na bible say nansa ni nyina na omo nya nsuo nom e wo sare ne so na nsuo koma di won wa nansa ama omo mmere mu nyina aje or for minimum ya wo fem sisi ya ayo how ni amani ama wo fa me ba se me ka cho se ebrade obe shewo nti wo hwe Exodus chapter 15 verse 22 Bible say na Moses ma Israel to free for kokoko no eho na ofri hoko se se so na onante esre no so na nsa na wo nya nsuo bibi ko nya wo se se wi se fa na nyina de nya ya ya rosa Yasia Fanenina, all the continent, Apollo 4 before Umina Ayari Ewu, Doctor 4 Nesses 4 Ayari Ewu, Bidia Yen, Nansa, na Israel, my name, she was sorry, no so. But yes, I was meaning I watched you, Yasin, any drew, I had this COVID 19, and so may catch or say, Eva, the Obeshe Yen. But I was now Yen, she was 23 and said, now drew a Krebia, a friend in Mara. I hold your name, she or Nansu, and to me, no Mara and Sue, if you say, na any no. Into what to hold him Mara as a training, you know. Brother, sister, mammy, papa, minia, a doom rebia, abraboni to me, you know. Near one Sabbath, someone po and wow. Near day, we need a phone po in your pay. It's very near soon, no more sorry so. Or could you be and soon be woho? And so on, no more did you do on Sukomano and ye if it's in soon, you know. Dear not teach him our brim where my brabono and fear, and my brabono in your pay. Onyankopon be show obebem na obebem amano ayejie ewrade onshaw ene anope ewo ne somo Kristo Yesu di nti yenka amepa verse 24 ne senti maro nsuo ne yenno no oman no kasa ehuhu tia mosi se edien na yenom odofo tie mi en so how ni amane sori koda na ne atete ye ba nye ni onyankopon hwe fri ye ho ne se be kasa titia ye ho ye be shifti blames e ye we na ye ya na ye we na ye ye ade ewrade hwe ne se be ne se ebe ma ye mpa bo ni nsu fresh so e di atire onu nyame nti atire ne se me memeni so atire me po ehin na me mo abi firi aba pe po be boyan ana atire ne se da bi na emu me ye mo ni firi ade se mo ni firi ade dia ene ne nke ni kwa so o ma na ye hunhun kasate a mose mpo na wo se wo ma wo ne so na wo so firi ade wo nyankopon wo yi wo mfiri nko afie mu na wo de wo firi fun no a ye de wo mo firi mizri masase so wa ka wo atamfo gu pomu na wo do ambedu sam pempen so nka wo se wo so firi no and so my name is one favorite name of Okasatia Moses. Then when Moses, oh yeah, yeah, verse 25. If you want to call me last verse, I may say, I don't know, I mean, we must end there. The Bible says, now, of free everybody, Moses, so free everybody. Then everybody catch them up, say, me, it's you, do you be? Now, would you be on a tune, sure, no more? Now, and sure, no, a year, there. I want to share, share, dear, me, at the media, my own. The horn soon, I was so won't share, yeah. And the Bible said, according to Exodus chapter 15, verse 25, no. Oman kasetia Moses, no. Moses the one kasetia Oman, no. Demon God, name it to a radish, so now, so favor the old Bible. The Bible said, when I come out training, baby, so won't you say, you're an infant to marry and see, I am, you know, no more. Now, oh, yes, son, and see, no, a year, de. Omunya, omoha, on whom, why, yeah. Now, when I come home, Emma, when you and no more, yeah. And see, uncle Pong, you're maybe sadly in the tree, no. And I don't know, Moses, so. A shew won't cry a 2-1-4 no what shape woman did ya now move it a catch on verse 26 a yen a massive swono. I see now Moses can say se ube tie radwin yanko pony. Now why are they a tene awen a name? Now what tie ne meran sem? Now what din a shed ye ah wa she win yina swa. And ye men fire dear me digu mizim swono mu bia mi wo so. Na mini rade o yare sa for. Hallelujah. Mini Rade, we are a safo. A yenny and summer a year de, Nanso San Summon and Makwa. Okay, a year crown or say, na men fa ya dear, me digu, misdim, swan mu be a mimu so. Or the four, you mean a year will misdim. Bra, fellow prim na kuma so my uncle on mine and conquer Sumano. Umpompo bo woman woo ye, or mumaka woo flew on sack. sukochin na menanka sa tu fis ku kum won nsu ye dane moja ma mun nyina o mo bedi nyina wuye empunchani e be ye fie ni adan ma ama entontom ne nwansena ntutu me bedi wan haha mo no yakopon hwen waso ankasa nanso yakopon bo hyese wa ye kra do se onfa sa wo hawo ni amane ni yare dom ni bi enwuye nso e wo bibi ayeye anyame nso be ye saade no ama yen na apart from say on fasa yare ni nwuye nso no ono ankasa nso be sa ye urade ya re safo in case ya de ba amane ye ba owuo mpo ba koda na tete ye ba ase meni urade o ya re safo na wo Exodus 15 verse 26 ewe ye kra no ase meni urade o ya re safo and the sun say Moses catchi Israel man yi na ene urade catchi me no mi no no eno na me no ebebebe mu ka kra bi be yesi sima enimu ntem na me de mase ni nyina aba ewiye ye din ka Moses kan ye ne se se ubeti urade wo nyankopon ne se ubeti urade wo nyankopon ne nti nyema me ansa me ka ho asoma no pa de din ka me se urade be hwe o manso itwa se wuti urade ne hallelujah ese se wuti urade ne ene be na wuti ene kristo som man ene nyankopon safo konkon no mpo boni bebre na ekoso o kam so se we de ye normal nti tie bonsam ne a ese eye normal no ne ye gye nyankopon ne a wose michi nye ya tie bonsam ne onyame dam onyame fie onyame asafo mu everybody is doing it so bi ye bi ne ye gye nyankopon de na wose na wo nyankopon ne pa de dwane we nom so ye tie bonsam ne a se obi ye bi no eye normal no ye gye nyankopon de na to mo se se obi tie evade ne ani ye tie evade ne ye tie bonsam ne o ne se bone ba akopa de enye hwe nya no nko a ne wo mebre mu anye ni wani nya me ka kye wo se na di nya nkopon awo no no nye bone nanso ye tie bo nsam ne kase ba ko pe de nya hwent ni afa ba ko pe no se e ye normal na everybody is doing it ano pe me bisa se hwan ne na wo tie Moses se Israel man be tie wo di nya nkopon ne a me no mi ye no a wo hawo ni amane atue wie mre yi mo nsem bebre ni wo msem pe ne fo ma me kwan atue se me nsam na o me kasa me tso ne ye ko fa COVID 19 ba ye the entire Moses Towers ama 5G any one our share Bill Gates ne Obama administration ne Fuchi Aobeng Donald Trump any Oprah Winfrey celebrities are omu womu Lady Gaga no mama ka hunyina your platform be bra me watch from near abofo na join ya na ye koso bi omo mama information ne ho videos ne ma fa won ho isa so mo na YouTubers ne ti omo bound say videos ne nyina e ye die die ne ne ho bebre but then person me catch all the four wode wo hwa twa dise na no pa ni se ni e be koso wiase biara onyankopon betimi ahwe ne de obetimi ahwe ne ma nanso e twase ye ne ye frɛ ye ho onyankopon ne ma no tie egade ne na ye de ne ane ne ka kye ne ye adwuma na ye gya ani afoforo no nyinara hallelujah ye toso ni no me de ma won se ye de etene Moses se aso beti egade ne na wa ye de etene e wo ne nimu a nti twa se me no mienu ye ye ne ma etene e wo urade anem ne ma entene bia no esese ye ye ho firi ho bible kan ko insa ade entene bia ye bone nti ade bia obeye entene ho so wako bone mu no no wato bone mu no no ne ma entene ni nyina me ne wo ye nim ni nyina COVID 19 bra ibin wo lockdown ibin we release ye yi kwese ade a entene en firi wa brabo mu e ma etese ne bible aka se twane adwama mo ndi pa kaso wu adwama ne de obetimi abɔ wo kwanyim nipa na na enye nti wo de secondum na fa bɔ nti wakata de enten so a kire wo se tene nti ye ayi de se babo akase atro de nye jaya atro de na kaso wu atro de obetimi edi na ya memmu nipa ne din ente wo trofo wo ne to en kacho na no pa ise onya me betimi ahwe wo na nso se wo tie urade ne na wo ye de tene ye toso mi nsa me kacho ne se wo ma ye ni urade asem so na ye nye urade asem ne yofo nti Moses ka se so obi tie urade ne na wa ye de tene wo nanim na wo tie ne mara nsem no wadi na hyɛde nyina so a wo be di nyame na sɛm no so a ɛne ye memfa yade a medi me gu medi me tumi biara enwo so die na nyame asɛm a wo tie na wo de ye nti be bre ne na wo tie nyame asɛm wa sɔre dan mu wo tie wo kra mu wo tie wo radio so wa wa sɔfo ne asɔfo ahodo ɛne wa sɔre asɔfo kdi ma wo di tu sɛ a asɛm ye nyame asɛm na asɛm ye no krɛ ye nyame adwene no no nanso nyame asɛm no wo de ye den sɛn na wo di so sɛn na wo de ye adwuma how are you putting the word of God into practice How are you attending or imparting into your daily life? And if you say nipa edini nipa hyehye so jai bi nyankopo hyehye to ho nipa tie nyame asem a na ye dia ton chan na ya fa di nipa hyehye na ye di ye adwuma nyame asem se yema adwuma de me bia nyo no ane yire na oba bia nyo no ane kuno meboa nipa se david be ma betimi nyo no ane yonko be ma nti kun betimi nyo kuno ekunu nkonya yire na ye di ge ye si ho na ye shira be ma ne be ma waro ye so asori dem aso for the bible shira so Obani be mas si yang wari biu obano obase be wari inya onwa ni kunu yenya onwa na yire ebenya eyire na yire ebenya ikunu ni kunu ekoso na nsenya wat ne ba Pope John Paul wewuko ewu room ama Pope Francis so se hwan abesi na nan Pope Francis said we can never live in a modern world by basing our fact in a book that is over 2000 years Bible na yekolo, Bible na yedada. Yenti mintine yuyasya ye modi mu. Na ye mfakrata, edi mfinisha beburu mpimi yinu nye juma. Yenti wabese sam Bible. Ye kache pasa donko, ubisa mse, ujidiso na mebe mana ye saadi ya nana. Yesu muja ankane ni mse, ni evil intentions. Ah, umwede ye umu new world order no, umu biya enye juma. Ye, ye mi yakura nise, mi shwe video clip no o YouTube no. Ose sam the word, Holy Bible no. Edi ko Biblos 2000. Uwa she Holy Bible. Ah yes, it's an akofreno. Bible 2000. Na uyi New Testament kure frimu. Ise mpieni bi wawa e hun nya. Tie. Ni yefa Yesu na wo. Ni wu. Ni usori ya nene shroko. Enene maye tosu ni obabe fai wunku. Ni muni ya ni mwenye makono. Uyi ya tuwa tene. Na wade diya yako sheho. Weni nya ekosu uyi ya sisi. Nipa pese ye tie nina ya shaboksu baku. Muna yi diya nso. Nia yi one world order. Untimintong, untimintfroka, untiminko supermarket, sewa ni abuwa di jina ye, ene na shansu wa muma suno unisasua. Na sumekachila use, ansa ni nyankupon, ese yuyasi nina unsu yile birimlu wa bresono, na wedi inkama nuwa ya daka, haa wana watine nube kwa kushimu ubi nyankwa. Ansa ni nyankupon tu jane sofu yefu nsuwashi sodomu ni gumurano, na wedi inkeyi lot nene mefu sayokurubu mudata. Hallelujah. Bible so Abraham be said what he said. Oh, best say a trend if one year papa for Afrana. No men number four cassette. David that empire you that is so bear, sir. Until I'm found in you, yes, bed down your co. Oh, the answer will be tear at me. Oh, the answer say, oh, the name is sent at the age man, our year dear Timmy. And rather best show. And open the show, be your one year, yes, sorry, boom. Maybe our tea and be a say, oh, name best show. Say, Christo Maya tossing me in a doom pool. Na obane ni onyamu ni tumi mwa eno ni anida suwenti ye digidiye beje na ye shire radisa ni penye ho na se ni brene nson ya ye ovense minu minu ya jen sachire yu ye peye no ye bebagi yi sachire mu na ahonchire onyame ya die ayamshishia ni kodana ekosu ni nina ano eno die onyame beshe ni menti onyame obeshe o na no peye yu rade ontine ni mefancho ya na enyumbi ya mbe Eya nyomwa eya ejidifo ya nyomwa sume tatini we ya sepa ya so ubiye uu na ye uwa mwa kufuwa. Si unyami beshe uu si abotre, unyami beshe uu nya kuma, ubeshe uwa mawedi mwa dansye, ubeshe uwa maibia suma so. Wenyina ya ye muu mwa rada, enyumwa na ye mede papa hapa, eya nyumwa shimu kwa si unyami beshe uu. Odofo, ya ribi hao, ama nibi hao, kodane bida usu. Adwendwene bi onyame behwe wo whether covid 19 or no covid 19 ewurade nim ne de na ewurade de ene wo a wafa ne se wo kra na wagye nkwa na wone ne nam wo nkwa na ene wo bra yi no nti ewurade obehwe wo ewurade behwe Ghana man na obeboya sase ho man ni shanka ewurade se ogye no mpa hyase wo Ghana dada ne kase ne fase wo Israel na ewurade a shebi bias wo Ghana The herbal doctors knew be who said, so we didn't see just not a hoot to now they come from the two. Now they make a cow winning a not only healy into tunico one. Coronavirus are born a grow with them to set me a cell. I had one part, women in a sheaf in the piano. A rade or best show, now obey gentleman if a bonnet for one same. One of our young bonnets were near two in the pemo. They drew whom our young war bones, some new tables, son. Wadebe pawo nkuntuma. Saane yebusu mu yenkuru ni yefie ya boro no so ya safu mu. Wana waya bonsama wabe fre mua. O se nyankupon bo bitro nu nara. Wadebe yu wenye nefie. Wabe pawo nina hontuma. Bible say. say rather way of whining your name in BDS. Aya kind, first John 4:4, a yamede, or say Menkuma, who free young coupon, no more do one soon could name if he said you were Timu Mono, or so slain you would be say. I do wish I say me and me also from Bonam Yamshishene, and me quaso them semi cobom pie. Maybe say rather how quench and me tien and an assent. Then you may rather than a bitch and me ratchet and be a den. Says I say any Daniel Butumpa, a rather best show. And I must send me any, say rather of a show. A bro goes on out tien in it. A bro goes now yet yet tene. A bro goes now with dinner some so. A rather of a show. Of a man of SUV. A rather show. Now on tin and infant show. Ebe sa me na obo mpaye. Sa no pe oti ene o yesu mo yimu. Na unfa unhuma Kristo. Na unfa Kristo nye wukla nwa jen kwa. Bo mpaye gidi mechi. Kase wadi Yesu. Meda wasi. Majia tu mano pese mi yodibo yeni. Na mijitu mpla kupese mi boni inti na uwa senu yansu. Na ufi umuja edem nengi kanyini mnigu ye. Se ubi obeji wedi yeno onyira no benya dan kwa. Ano pe maji wedi. Se unu unyankupo mocha sefu wane bakura wa jie mkwano. Mafao se mikra na ma jie mkwano. Nti mitu msafre wu. Se bila bidi mibarasu. Mi mkwano ake nina. Buwa miname ntinasi mamu. Kwa pimi sobe tu msafre me. Anasa umaye tosu mienu nebebano. Shwe midiwa mkwango mwenomu. Na minya chefa. Owo swa himemu. Mebisa. Ewe Kristo Yesu demu. Wadofuosa ubolsa ampaye idi mechia. Waya abodi ya fufro. Na niya madada ninyi na ipchemu. If you share Bible believing church, be at the original church of Christ, I am free radia semuni and nane no kwasemneni. Na wuni and sum. Ne radi be yo for and pa ama wuni hum no wedia dancia. A fe yabompa you chatu as Daniel Munyamni kasia ya wodia wa sruni asas yo fwani wo. Bible se wona wodia sasinyin as wutin timis u kasia so no chin wasum and tin tin tam. Na tumi biara, hum biara, kodasani biara, abodi fubia nyansa ni nimdiye, na huwade nka humbra na ubo uswe ni wasase. Nisenti uredi ya bevyasi imu yi. Utumi isa ufefri ya soko, na utimu kwa na usia ubwani kwa ushimu diye nyano. Ya re coronavirus, akumbiasi minegu demu. Ya huwa, ya tuwa sorry demu bosumi niye. Easter bra ye kaya ni uredi uwini ni usori ya nene suru kumpo. Ebe bi sebe ato wakasa ema omae ene oma ene uya siya wabo. Ame bompae sobe chichile oma wa hawa ni ya mani ya kwa dana dewa nsuni na angire. Ghana mine, West Africa, Africa ni uya sefa nenye na. Wana ya libi ya chi wini na rafa onsa kawon. Misa watrese wechile preku no man tampi minya ya resa. Sayen ya die. Na sedi enano pe wasempe mubo sheti ya na. Usu ubishile ye duya nini yensu yosu. Na mpo uya die odigu mizidi uponisu bingu yensu. Mane mremu na yenshe wengi onyamu. House me and your swan call and let I am costing any chance for no being a social. It shall reach a soft one penny for near soft one tetonia from penny for near Solomonia. This is why I am costing that song. And it's your original because the song Maya owe yourself an engine age. She had one phone in a farm of whom women will be more conjure him. But I was in a major. I claim in Anka said, Amen. Pastor Botany. I shall my branch.